bado tunapindwa, mifuko ni sunjima, bado tunapita. Ambia toto mama, fry yetu supisa, supisa, fry yetu supisa. Manigas wanakunja, manigas wanakunja tu, wanakunja tu. Na sisi tunadunda, na sisi tunadundadu, tunadundadu. Ayu, nikipiga deal na mseki, mami hu. Nakumbuka kwanza nyumbani hu. Mara natoka na flani yo, ili kabukira mani yo. Mara navuta mjani yo. Maneno kitu simple, agalafu my people. Hiyo natoka chafuzi, chafuzi natoka chafuzi, chafuzi natoka chafuzi, chafuzi natoka chafuzi, chafuzi. Maneno kitu simple, chafuzi. I'm more than your vision, chafuzi. Agalafu my people, chafuzi. I know I'm the mission, chafuzi. Hini kuona mbono ishine dola moja, mia tutela kuswazi ndo vila tunajikongoja. Shida kitu gana tunaishi mara moja, kihitu swa chukie streets nina wanyonya. Mangi tuwa whisky wao, dubastina. Isige kuwa hivi nao, dubastina. Mangi tuwa whisky wao, dubastina. Isige kuwa hivi nao, dubastina. Nuhu wana 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 fit. Mbura mchoy kuliko wana wana fit. Fit na zao, zushki bao. Wana tingineza chuk mine shuki yao. Waya Kostungu, nashukuru Mola, ananipa michungu, nazidi kungara na nitika bongo. Bongo. Hiyo natoka chafuzi, chafuzi natoka chafuzi, chafuzi natoka chafuzi, chafuzi natoka chafuzi, chafuzi. Maneno kitu simple, chafuzi. I'm more than your vision, chafuzi. I got love for my people, chafuzi. I know I'm the mission, chafuzi. Hini kuona mbono ishine dola moja, bia tutela kiswazi ndo vile tunajikongoja. Shida kitu gana tunaishi mara moja, kihitu so chukie streets nina wanyonya. Nilenga, nilenga, hiyo natoka chafuzi. Nilenga, nilenga, hiyo natoka chafuzi. Chafuzi natoka chafuzi, chafuzi natoka chafuzi, chafuzi natoka chafuzi. Maneno kitu simple.